Sasa tuko kwa motion, drinks to the mix, tuko activation. Na lato ziwai ni ma elevation. Ganja tutafuta tulisunda kwa benge, na kandi kujirusha tutumia matenke. Wasichana tukatia kwa daylight, na kama usiku tukatika kwa disco light. Toast to this, bang to this, ruka kwa this, na ikizidi ongeza ma flavor to this. Sini wale tumandugu again, tukijaribu kuchain, no pain, no gain again. Shukrani tele bora buka tunazidi, na wakiboronga atwa ongeza tubidi. Buy CD, DVD, MP3, kutema diwa hadi distance.
Mahelo, mkukoni, kori kore kukwane.
Sio siri tena ni faraka, kuchapa dili za faraja. Fanaka, mapana marifu sisumbwane na mapaja. Bado siku kucha kwaja, kwanja weka mbele ni kama pisu. Na matusu usi, nazo kuzi usi, zangu usi guzi. K-Dog, Shakila, legend kama Bruce Lee. Kwa mizani uwezi fika yangu depth, yangu length. Bado mko 16, beat kwa chapa beating. Tuna bounce, utathani, tuna walk juu ya moto. Tukiaga msoto, makini, lakini wakili wakilisha. Sio siri, tunatisha, tunabisha. Ini soul food, hawezi maza kona fuga cheese bigi kama kukwa soul food. Ah, niko dore mi fa, so close, zeni bore ni fa, so lost, so long.
Mahelo, mkukoni, kori, kore, kukwane, wane, mkase, mkukoni. Mahelo, mkukoni, kori, kore, kukwane, wane, mkase, mkukoni.
Lordy, lordy, we like to party, we don't cause trouble. Hatirudi nyumbani, bado tuko sweet tuna rusha mababi, atungari skinny jeans longi. Letu ni bagi, tumependa kufa lepo. Zila za kaki, baka Chuck Taylors. Old school na mpati, tukikanya nganga bisu tafi. Kiri ni lami, funkies K-Dog tuna boss na shaki, tuna represent street rap game. Kioli ino, wordplay mingi, industry ni casino. Tucheki na maneno, lifestyle Al Pacino. Napoleon, Blue Moon, Wiz na Magino. Bado tuko sweet na creep walk bila graje. Tunafunga maswitch, utafikiri wako kwa bracket. Kiliza sharp shooter, vandel kwa atage. Niite Aladdin, penye mew flow kwa carpet.
Yeah. Ooh, wee.